yautara suka amal
Gurdan Laban Fernande Kalasuka UNICEF wadi nodango Bangal hinna de golle dan edon jande e ka e golle di fanane gollore en cella
Kavar yontere
UNICEF holli TV de nene di Mali addad maya maya suka be addadu burda fu hewde be adnaru Bangal tangane itane demin fe de suka be hechu be gollire nene holli TV de suka kacha do Japan tati pata leure huruna fevi mako sababu mudu benu ne inda yana e taraji peli de mudu kana UNICEF na waja rew be chuwi de be tinna yada suru dogotoro pandi fu labine yella ebe hisa dida chella kereran elian luti
On peut faire beaucoup pour prévenir la mort de ces
nouveaux-nés. Maïde soukabe fandita. Gwallal ala ndewangal weni, wallude, djangobe ndogotaraku, djande mounen, kanyi e bangal kakimabe gwallir. Gwallal mongal gongal ana wodit weni bangal faminde. Erewbe hamili en jahat dogotoro gada ya pisi. Bebe ndarda. Betinno e jautade wakati fu, wakati hamilaku mabende, ana walla dogotoro en, e wallude dunyen, famude bangal begu mabbe. Fa warde e tiralaji taweteni hen ko beede dun beynude e suudu dogotorore kanyun e andube gollangal dun dardete e homu fu beengu gadaade suudu dogotorore to yimbe mudun baawi gollangal ana walla rende bingengel e kulle kew
permet aussi de sauver des vies d'enfants
suka be mali nodama ha ha jodi don de yontere
nodam goji amen
yaara suudu dogoto ana waya taara sawawu Kisude ujunaji ujinaji sukabe hechu. Nemi in chef maya maya sukabe we. Nupate dogotoro nebe. Kaya bai bai no hanili. Dito mashu basi li. Nawayu no jati hat eri. Sotayi inni nabe we niye ino suru dogotoro. Sotayi dogotoro we du. Changi nama no hanili.
Oyo katide ineye tero sukabe. Mali mangal mufu. Netawde yantare wala.
Oyo tere sukabe mali mufu wano.